Butches on the beat.
Wow. Hatuka kitandara, fuku imeja tuja charara. 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 Hari tuna have fun. Kisha kama buju sige hapa uka la la la. Nisi soga niza unyamani. Yani zaide sharo baro hoti sema oh mama.
Nisi levo chafu. West kuzi nuso tarimu mapafu. Adu sari shiki ata kende bafu. Bam tembez and tembez and upike pafu. I'm the best of the best now who the finest. Wa ara wana kopi na ku best breast. Remember kama mimi wana vimba chesti. Wana juu wana mistari wana pike biti. Wana kuhofia tuwazia. Wakipiga break tunapiga gia. Wone uwa tu wana tubo kea. Jamba soto tuta bibi ya ina di area.
Hatuka kidandara. Mifuku imeja tuja charara. Hatuka kidandara. Mifuku imeja tuja charara. Tuna party tuna have fun. Kesha kama budu sige hapa uka la la la. Nisi soga niza unyamani. Kendi zaide sharo baro hutu sema oh mama.
Kuwazi najikana kuna cash kama lins. Kuko vibaka kwa tunuwana kwa indi wetu machizi wabishi. Tochanganya kila kone gana this nasi this piso na tafuta kona. Street and ranch kilo t-shirt kune market. Wa on angu vile flats if you're done you walk it. Tulani kago hati doze tu hustle. Hata kusikuma magu mreki patikani kuta jasho. Mambo mengi ila mda mchache. Kulete mbisha shilling taza madema. Sumali pake kiki mikiki angush paka nikati. Rope riziki ndo utajua rafiki mnafiki mche wako.
Hatukeki dandara. Mifuku imeja tuja charara. Hatuka kidandara. Mifuku imeja haja charara. Tuna party tuna have fun. Kesha kama budu sige hapa uka la la la. Nisi soga niza unyamani. Kendi zaide sharo baro hutu sema oh mama.
Game la maku ni tough kuingia katu siombe. Machizo na cheza rafu na kanyaga kama ngombe. Kama una mapafu ni bora namba usiombe. Machozi jesho na damu kule mwanalizombe. Babu nipe kikombe napenda sana pombe. Acheni tu ni yumbe nipo full kama mjumbe. Sifiki zembe sili sembe. Nikuara mara uonta kuchana na kuwembe. Kama dingi kwenye draw weka pesa tukupende.
Atuja kati dandara. Tumepiga bamba soma tambara. Atuja parara.
Hatuka kidandara, mifuku imeja tuja charara. Hatuka kidandara, mifuku imeja haja charara.
Tuna party tuna have fun. Kesha kama budu sige hapa uka la la la. Nisi soga niza unyamani. Kendi zaide sharo baro hutu sema oh mama.
What's up?
Nice make a material.